dunia lina tofauti. Chini ya nyumba ya mabamba, chini ya nyumba ya makuti. Toka Adam alipokula fruit, Eva limwambia,
you know how to do it.
Si wanaume tunapenda vitu sweet. Tulionja mara moja tukashindwa kukwit. Utamu wako sauti ya ni treat. Imefanya nika hit barishe bastit. Hebu sikiza kwa urefu na upana, iwe usiku ama iwe mchana. Kila wakati tukitoka kubanana, huwa najikuta muhuni wa mahana.
Love is part of our destiny.
Napenda kila siku machoni kukuona. Napenda unavyo mwaga vina, ulivyo shona mwana tena. Napenda vile hivyo hivyo livyo kichuna wengine hamna. Nataka we uwe my baby mama, unzalie boy or a girl. Na usivunje ni adoni mekweka moyoni. I love you baby, baby, baby.
Baby, baby, my one and only, I swear I never leave you lonely. You took me on vacation and I bought you a rolly. You my shorty, I love you when you get naughty. Hauku nipenda kwa noti, ulinipenda moyoni. It's true love and not phony. Even your mama told me I should love you to the death. And I love the sex, and I don't know what to expect. A boy or girl, man I love you girl.
Love is the light that guides me.
Uzuri wako naficha alisi kwa kila jinsi na pozi. Picha, mama, wenu kwa riji. Subira itoshi na sisteza kwako kwa hiyo dira. Kwa ajia kutafsiri jayo na angajia kisi bila fosi, mapozi, kichizi. Cause kila siku na rumba na hustle hili fuba. Kwa ajili yako napigika tu kwako na jiuzulu. Ndio vile na boy feel ya, yeah, kwako niko real.
Love is part of our destiny. Life is in us.